baby, good morning. Itika, how are you?
How are you?
Misiko fine, toka jana usiku. Nisipokuona tu hani. Mi pressure ya waju. Naogopa vinyani visiku ibe maibu. Oh, wake natolewa miba. Wasama kikole kole.